dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
urakoze cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo nkuko byumvikana muri iyo ndirimbo y'umuhanzi bwana Dieudonné Munyenshoza tugarukanye ingingo y'icyorezo COVID-19 mu Rwanda mu bihe bitandukanye twagiye tubagezaho uko byabaga byifashe mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo ariko kuri iyi nshuro noneho dusangira ijambo yagumye ku Rwanda gusa mutino noneho kuki ku Rwanda gusa dusangira ijambo yibanze ku ngaruka iki cyorezo gikomeje guteza ku batura Rwanda nkibutsa ko kugeza ubu ari cyumweru cya gatatu mu Rwanda hashyizweho ingamba zidasanzwe zo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona u Rwanda ni kimwe mu bihugu byafashe ya mbere mu gushyiraho ingamba zidasanzwe mu karere ruherereyemo muri izo ngamba biboneka ko zakunze kugorana kuri bamwe ubutegetsi bw'u Rwanda bwakuyeho ingendo zitari ngombwa kandi gusohoka mu ngo nta mpamvu birabujijwe Ngamba icumi zashyizweho mu ijoro ryo ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka iyi niyo yakunze kugora abatari bake abategetsi mu nzego zitandukanye uhereye ku rwego rw'umutekano igipolisi cy'u Rwanda gihora cyihanangiriza abaturarwanda ko bagombye kuguma mu ngo zabo muri gahunda yiswe guma mu rugo mu mugambi wo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona ariko umunsi ku wundi ntihabura kumvikana abantu mu bice bitandukanye babahaniwe uko kutubaha izo ngamba za guverinoma y'u Rwanda dusangira ijambo ifite ingeri zitandukanye z'abamaze kubifatirwamo bakabihanirwa no kugera ku babiburiyemo ubuzima nkakubwira ko kugeza ubwo twateguraga ikiganiro dusangira ijambo mu Rwanda habarurwaga basaga ijana inzego z'ubuzima zemeje ko bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 anakwibutsa ko muri abo abasaga 10 nabo bamaze gusubira mu miryango yabo nyuma yo gukira COVID-19 mbere yuko njya kuraba ariko ndabanza mbumvishe uko igipolisi cy'u Rwanda mu bihe bitandukanye cyakunze kwihanangiriza abaturarwanda bose ko batagombye gukeresa izo ngamba zo gukumira icyorezo COVID-19 murabyumva mu ijwi rya CP Jean Bosco Kabera umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda aha yari kuri televiziyo y'igihugu
cyane cyane gahunda yaguma mu rugo abatabyumva nabo dukomeje kubibutsa tubashishikariza kubahiriza ingamba zashyizweho zo kwirinda turabibutsa yuko kwirinda no kurinda abandi ari inshingano za buri wese cya gatatu gukora ingendo zitemewe gukora siporo hanze y'urugo guhagarara ku muhanda nta gahunda ufite igaragara kujya guhaha muri abantu benshi mu modoka imwe kudahana intera no kudakaraba intoki kenshi byose birabujijwe kuko bishobora gushyira ubuzima bwawe n'ubw'abandi mu kaga uwo tuzajya dufata ukora ibi bikorwa azajya afatwa nk'ushaka kwandura no kwanduza abandi iki cyorezo icyakane mu gihe umupolisi aguhagaritse irinde kumubeshya kuko ni amakosa gahunda iracyari yayindi ku wa mbere niguma mu rugo ku wa kabiri niguma mu rugo ku wa gatatu niguma mu rugo ku wa kane niguma mu rugo ku wa gatanu niguma mu rugo ku wa gatandatu niguma mu rugo ku cyumweru niguma mu rugo gahunda kwa turarwanda bose rero niguma mu rugo kugeza itariki 19 mata uyu mwaka saa 5 z'ijoro n'iminota 59 dore ko naho hazaba ari ku cyumweru icya gatanu ushaka kunanura amaguru ayananurire mu rugo urushye aruhukire mu rugo ushaka kuganira nawe aganire n'uwo babana cyangwa akoreshe telefone uwo bizanane na burundu akarenga ku mabwirizi akajya kubeshya polisi twashyizeho ingamba zo kubaherekeza no kugenzura kugira ngo tumenye ukuri kwa burimo abo tuzasanga abeshya bazafatwa bazafungwa ndetse bacibwe amande ariko rero abazafatwa bagenza ndetse ibinyabiziga polisi igiye kubafasha kuguma mu rugo no kubahiriza amabwiriza ibacyuri wabo maze ifatira ibinyabiziga byabo kugeza igihe cyatanzwe kirangiye ingingo ndayisubiramo ushaka kunanura amaguru ayananurire mu rugo urushye aruhukire mu rugo. Ushaka ko baganira nawe aganire no babana cyangwa akoreshe telefone. Uwo bizananira burundu akarenga ku mabwiriza akajya kubesha polisi. Twashyizeho ingamba zo gukurikirana kugira ngo turebe ukuri kwe. Abo tuzasanga abesha polisi bazafatwa, bazafungwa ndetse bacibwe n'amande. Ariko noneho n'abazaba bari mu binyabiziga tuzabafasha kuguma mu rugo bubahiriza gahunda tubacyura ibinyabiziga byabo tubifatire mpaka iyi gahunda irangiye.
Mu gutegura iki kiganiro rero Ijwi rya Amerika yanibajije ku maherezo mu gihe hakomeza kubaho ukutubahiriza ingamba za guverinoma mu rugamba rwo guhangana n'icyorezo COVID-19. Ni ikibazo twagombye gusubizwa n'abashinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'izi ngamba ariko ntibyadukundiye. Reka noneho mbumvisha uko mu cyumweru cya mbere izi ngamba zitangiye gushyirwa mu bikorwa mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, bivugwa ko hari abanze kuzubahiriza bicwa barashwe n'inzego z'umutekano.
Haragerayo neza nagiye kumva urusaku rw'amasasu, numvise amasasu atatu niyo yavuze. Ubwo nge mbiba ngombwa ko nsubira inyuma kuko ntabwo nagutari njya kwitura mu byo numvise ntazi nuko bigenze. Nza kuzamuka n'amaguru nyihamara kuzamuka n'amaguru sanga abayinzego za gipolisi na daso n'umuyobozi w'umurenge n'imodoka iruhande rwabo haryamye imirambo ibiri, n'abagabo babiri nabonye bishwe. Mpageze nabajije bamwe mu baturage ndabaze se babantu kandi abantu baryamye ahangaha babazize iki, barambwira ngo aba bagabo babashe kurwanya inzego z'ubuyobozi biba ngombwa ko bitabitabara bahita babarasa. Urumva ko ngo uwo mugabo umwe ni umusirikare ngo bishobora kuba yatsinshe igisirikare, yaje ngo ari kuri moto baramuhagarika, mageze hirya ngo moto asa nk'uyihagarika ayivaho aragaruka abaza icyo bari bamuhagarikiye, batangira kumubaza amagambo mbega nk'abashinzwe umutekano. Nibwo ngo yahise atangira we gushaka kubarwanya, afata abapolisi araterura ngo akubita hasi ngo abapolisi babiri. Ubwo uwa gatatu we wabibonye yahise afata ngo imbunda ahita arasa wa muntu, n'undi muntu waje aje arwanirira wa mudezanta nawe ababigenemo babaramurashe. Mu by'ukuri uhageze abantu bose bari bahungabanye, wasagaga abantu bose baguye mu kantu kuko abantu bose babonaga bataganye nyine mbega bageze n'ubwoba.
Mu bakunze gufatwa baregwa kutubahiriza ingamba zidasanzwe za guverinoma y'u Rwanda harimo cyane abatwara ibinyabiziga bitandukanye. Uyu uvuga ko yaciwe ihazabu n'igipolisi cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali mu buryo atemera, nabanje kumubaza uko yakiriza ingamba nshya za guverinoma.
Twayakiriye neza ariko hari aho tugera bakaturenga. Ntwara imodoka, mfite imodoka, ushobora kujya guhaha abapolisi bakakurenganya mu nzira, wabibasobanurira ntibabyumve.
Gute byakubayeho?
Yego byambayeho.
Dusobanura ukuntu byagenze.
Navuye aha ngaha nari ngiye guhaha ku Kimisagara, ntwara imodoka kuko nagomba kuyijyanamo ibintu mvuye guhaha. Tugeze munsi ya na Tarakomo barampagarika, bangezeho barambaza igihe ngiye guhaha Kimisagara mu isoko. Aratubwira ngo ntabwo bishoboka, baduca amande.
Amande babaciye ni nk'amafaranga angahe?
Angana n'ibihumbi 25.
Mu guhaha hari ukuntu igipolisi gisobanura kikavuga kiti niba ari uguhaha agenda umuntu umwe, ntabwo mwari murenze umuntu umwe mu modoka?
Twari babiri ariko twari twicaye dutandukanye, ntabwo twari twegeranye. Natwe turabizi ko hari icyorezo cyadutse kibuza abantu kugenda tubegeranye.
Mwembe mwari mugiye guhahira mu rugo rumwe cyangwa mwari mugiye guhaha ibitandukanye?
Twari tugiye guhaha ibitandukanye.
Mukurikije uburyo ari gushyirwa mu bikorwa, biragoye biroroshye?
Biragoye kuko hari abapolisi usobanurira ntibabashe kukumva, kandi biba ari ngombwa kugira ngo umuntu abashe guhaha muri iyi minsi.
Nta rundi rubuga mwashyiriweho rwo kuba uwumva yarenganye ashobora kubarizamo?
Oya, nta rundi. Nimba runahari ntabwo nduzi.
Ubu ngubu mutwinjije mu buryo bw'imibereho, igihe nta muntu wemerewe gusohoka nta mpamvu ifatika, bimeze bite?
Uko mbibona twaravyakiriye yego, ariko icyo twifuza turagira ngo mujye mutuvugana nimba umuntu anasohoye imodoka babashe kumva abagiye koko. Ntabwo abantu bose babeshya, nimba hari n'ababeshya, ariko tugerageza kuvugisha ukuri. Yego, amabwiriza gushyirwa mu bikorwa nibyo birumvikana, ariko bagomba kugenzura nabo nk'uko bikwiye koko, bakareba nimba umuntu ibyo ababwira ari byo, kuko babonaga turabona nta kundi kuntu twabigenza muri iyi minsi kubera n'ubuzima bwo kuba mu ngo.
Ahubwo se wenda uretse uwo mupolisi uvuga ko yakurenganije, nyuma wakomeje guhaha, warabyihoreye, byagenze bite?
Urumva ntabwo nari bukomeze guhaha kuko nagombaga kubanza nkishyura biriya bihano. Iyo utishyuye ibyo bihano hahita hajyaho amande y'10,000. Urumva naragiye mpaha bikeya kuko nari ngiye guhahisha, andi nagaruka ndishyura.
Nyuma yaho buragenda nta kibazo ugikeneye kujya guhaha?
Biragoye, keretse kugenda n'amaguru, kandi nabwo biragoye.
Ese ubwo byabananiye mu byumweru bitatu byikubye kabiri cyangwa bikikuba gatatu byagenda bite?
urumva ubuzima bwabavugoye cyane ariko kuberako ari si yose twabyakira
muri uku kutubaha ingamba zashyizweho n'ubutegetsi mu mugambi wo gukomeza kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 hari umubare ijwi rya Amerika itaramenya neza w'abantu kugeza ubu bari mu nzu z'imbohe bazira kurenga ku mabwiriza yatanzwe abo ijwi rya Amerika yabashije kumenya n'abanyamakuru babiri ba Afrimax TV ikorera ku muyoboro wa internete n'abandi bantu bane abo ngo bari bagiye gutanga ibiribwa ku bakene mu murenge wa Remera Nyarutarama mu mujyi wa Kigali umwe mu baturage wahaye ijwi rya Amerika makuru bikimara kuba akadusaba kumurindira umutekano yatubwiye ko ayo makuru nawe yayamenye asanze abo bose bamaze gutwarwa n'inzego z'umutekano abanyamakuru se ntabwo bamenye aho bakorera ese bari barabwiye ubutegetsi mu nzego z'ibanze ko bazazana ibiryo
oya nari bari baza ariko abaturage bamwe bari babizi
abaturage bo bari barabibwiye
kuko baje gusura abaturage abasakiriza bamenyesha ko inzego z'ibanze zitabaha ibiryo bibakwiriye abanyamakuru rero bagira impuhwe zo kuvuga ngo reka tugoboke abaturage tubazanire ibiryo
ese mu by'ukuri abaturage bari bakeneye ibiryo nk'uko bivugwa byari bimeze bitaho ngaho
abaturage barasonje kabisa nari karitire yacu buryo ikoze ibi n'abaturage benshi cyane bacukitse kandi bakennye iyo bahaye babaha icyo n'inusu ariko bari batanze inusu njye n'amasaga nari bari babaha inusu ntabwo aho muri inusu y'ibishyimbo n'iy'umuceri ejo nk'akawunga afite abana batanu nta cyo yabamarira pe
hari abavuga ko bari bapakiye hirigisi imyaka nibyo
nibyo rero gisi yuzuye irimo nk'ibiro gatoni ebyiri ubwo ubutegetsi polisi ingabo n'umurenge bayipakiye barabijyana babajyana kandi byakabaye ko abaturage barashonje leta yagahaye ibyo abaturage niba leta ibyo byayo ari bike koko hakaba haje umugira neza ntibakagombaga kujyana ibiryo ahubwo bakagomba gufata ibiryo bakabashyira ku murongo bagatanga uburyo bahabwa ibiryo ariko leta ibijyanye none se niba umuntu yitanze ibiryo bizanye abaturage we muyobozi wese witwara kubifunga ngo uzaza kubitanga ni iki cyose byishima kandi ba nyirabyo ubasigishije ukabijyana
munyarwanda ibyo byawe
tarambiranye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwahise rutangaza ko abo bantu batandatu bose batawe muri yombi bazira kutubahiriza ingamba za guverinoma zo kwirinda icyorezo COVID-19 RIB yavuze kuri Twitter ko abo bose bahuriye ku itsinda ryiyise abahuje umutima navuganye na Madame Marie Michel Umuhoza uvugira RIB abanza kumpamiriza itabwa muri yombi ry'abo bantu
yego hatawe muri yombi abantu batandatu
yego
barimo witwa Muhirwa Innocent Valentin Yiringiro David
abo ni abanyamakuru
yego Mutesi Philomene Iradukunda Angelique Itangisha Kandre na Muhereda Jamil
bahuzwa n'iki ko harimo abanyamakuru babiri abandi bakora iki
ibyo bizagaragazwa n'ibizava mu iperereza ariko uyu munsi bagiye ahantu mu murenge wa Remera mu mudugudu wa Kangondo muri Gasabo bagiye gufasha abantu ariko mu buryo bunyuranyije n'amategeko
ubundi gufasha abantu byagombye gukorwa bite
hari uburyo leta yashyizeho bicamo kugira ngo abantu bashobore gufashwa abantu bose bagomba guca mu nzego z'ibanze kugira ngo imfashanyo bagiye gutanga zigire kubo zigenewe ndetse no mu buryo bwateganijwe kubera igihe turimo cyo kwirinda COVID-19
bo rero ni ukuvuga niba mubyumva neza ntabwo babikurikije ubwo buryo
ntabwo bakurikije amabwiriza nta n'umuyobozi babwiye uwo ari we wese ndetse n'uburyo byakozwemo ni uburyo bwashyiraga ubuzima bw'abantu mu kaga kuko nta bwirinzi bwari bwafashwe ku cyorezo turi kwirinda
mu yandi magambo si ubwo twavuga ko bakurikiranyweho cyangwa bakekwaho
ikihe cyaha
mandi magambo bakurikira nko gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga ariko iperereza riracyanakomeje kugira ngo ibikorwa bakozwe bihujwe n'amategeko yari kugiye no mu ngingo ya 230 ndetse n'aya 231 na rimwe z'igitabo giteganyijwe hano ibihano mu Rwanda wasangamo ibikorwa bimwe na bimwe bakoze ariko biracyari mu iperereza iyi nyito y'icyaha tuzayihabwa ni uko iperereza rizajya rigenda rigaragaza ibikorwa byakozwe
kugeza ubu ngubu abatawe muri yombi barabarizwa he
bafungiye kuri sitasiyo ya Remera mu Karere ka Gasabo
bashobora gusurwa n'imiryango
ubwo ni uburenganzira bemererwa n'amategeko ariko muri ibi bihe byo kwirinda covid hari ingamba zagiye zifatwa kugira ngo abantu badashobora kwanduzanya ubwo nabo bakwiransenya kugira ngo bazimenye ariko ni uburenganzira abantu bemererwa n'amategeko
abanyarwanda barasabwa iki mu bihe nk'ibi muri munyarwanda
abanyarwanda ko amabwiriza yatanzwe mu rwego rwo kwirinda no gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19 agomba kubahirizwa na buri wese kandi kutazihanganira uwo ari we wese uzashyira abaturage mu kaga anyuranya n'ayo mabwiriza
ndabashimye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika
murakoze
Muracyatize amatwi ikiganiro dusangira ijambo abo turebera hamwe iyubahirizwa ry'ingamba za guverinoma y'u Rwanda zirimo naguma mu rugo mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 kuri mikoro ya Radio Ijwi rya Amerika muracyumva eh bagira ubusa Ijwi rya Amerika nyuma yo kumva ibitangazwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU yakomeje gushakisha maze ibona umwe mu baturage bari bahari ubwo abo bantu batandatu barimo n'abanyamakuru babiri ba Afrimax TV batabwagaga muri yombi nawe nabanje kumubaza uko byagenze
bo icyabaye bazanye ibiryo byari mu gahiri gisi bafite n'indi modoka y'ivatiri byari ibiryo biri nko hagati ya toni imwe na toni ebyiri noneho bahageze batangiye kubwira abaturage ngo nibiyandike babahe ibyo kurya ariko nabo ubwabo babanza kuvuga ngo reka bahamagare umuyobozi w'umudugudu babanze babimumenyeshe ko baje guha abantu ibyo kuko hari igihe bahaje abaturage barabasakira barababwira ati noneho twebwe turashonje cyane ku buryo hano abantu ari imirambo iri mu nzu niba baragiye babitekerezaho ntumbaze ariko byagaragajwe n'uko bagarutse bazanye ibyo kurya guha abaturage kuko abaturage koko bashonje ubwo bahageze hashize nk'iminota nk'itanu hari umuntu w'umujyanama w'ubuzima haba hahuriswe amakuru ko afite inzego akorera ngo abahereza amakuru umugabo bamwita Gaspari ubwo niwe bahise ahamagara izindi nzego hahise haza imodoka y'amahindira twahawe ku mpamvu z'isuku
yego
imodoka yaje irimo igitifu umurenge harimo n'uwitwa Charles akuriye inkera gutabara mu murenge ubwo batangira guhata ibibazo b'abanyamakuru bo kuri Afrimat TV barababaza byagenze gute kugira ngo muzane ibiryo hano mwabimenyesheje izihe nzego
yego
barababwira ati twebwe twanze gutaruka inzego twahamagaye umuyobozi w'umudugudu nubwo ataratugeraho ariko natwe twiteguye kutabifungura mu gihe umuyobozi w'umudugudu atarahagera ngo ahamagare amasibo agaragaza abantu baba bafite ikibazo bashonje ati kubera ko hari n'ibindi turi bujyane muri Nyarugenge turashaka kuza guha amasite agera muri atatu
yego
icyo bakoze baravuga ati mwakoze amakosa ntimwemerewe kuba mwatanga ibiryo mu gihe mutigeze mumenyesha ubuyobozi bw'akarere baravuga ati twe twanze gutaruka inzego twaje dukeneye kurengera abantu bamerewe nabi kuko ubushize baradutakiye ntabwo twebwe twigeze duhamagara izindi nzego zo hejuru icyo twahamagaye n'umuyobozi w'umudugudu ntarahagera ati kandi mubonye ko tutarafungura ihema ngo dutangire gutanga ibiryo kuko dushaka guha imiryango 25 gusa yonyine
yego
ahubwo icyo gitifu yahise akora yahise akora kuri telefone tugiye kubona tubanahaje imodoka z'igipolisi zirimo abapolisi bafite amanyenyeri twe nk'abaturage ntabwo tujya dusobanukirwa amaranka haje panda gare ebyiri muri make
yego
batangira kwirukana abaturage aho ngaho n'izindi nzego z'umutekano zikera gutabara zahise zihagera zitangira kwirukana abaturage baravuga ati nimugende mujye mu ngo ibiryo bagiye kubibazanira mu ngo
byari nko mu masangahe
hari hagati ya saa 4:40 na saa 7 ntago narebye ku isaha ariko ni hagati aho ndabyibuka neza njye nari mpari icyo bahise bakora bamaze gutera abaturage siyasa gutyo bahita ko za modoka z'abanyamakuru na ya modoka yari ipakiye ibyo kurya kuko yari hiri igisi nabo bafite indi vatiri barimo bahise bayishyira imbere bayibwira ngo ni bajye imbere bagende ahantu bayerekeje n'iyi saha ntago tuhazi, abaturage bategereje nyine amasahera mu kirere.
Ariko se mukuri abaturage bari bakeneye ibyo biribwa nk'uko bari babibazaniye?
Abaturage barashonje, ibyo bita ku rwego rwo hejuru, bari babikeneye ku buryo cyakora byagaragaraga ko hashobora kuza kuvuka n'ikibazo cyo kubirwanira bitewe n'ababikeneye ingano yabo, kandi ibyo kurya ari bikeye. Nicyo kibazo cyo cyagaragaraga, nanjye nabashije kwitegereza nk'umuturage nanjye ushonje ariko utaje mbikeneye cyane, ariko nkurikije abona habonaga bashonje kundenza, nabonaga haza kuba imirwano, njye ngerageza guhita ko nanabivamo ndigendera.
Namenye amakuru ko babafunze?
Amakuru ntago twabashije kuyamenya, twaherutse babajyana, ntago na n'isaha twari twabasha kumenya amakuru uko byabagendeye. Ubu natwe turi mu gahinda kuko abagira neza bari batugezeho bahuye n'ibibazo, kuko yibonye inzego z'igipolisi zije gufata abantu zibatwara, kandi bari baje kugaburira abaturage, nawe nk'umuturage ntiwabura kugira ikibazo.
Ijwi rya Amerika mu biganiro byayo kandi yanavuganye na Bwana Gerard Nkubiri, umuyobozi wa Afrimax TV, maze we avuga ko abanyamakuru be ntaho bahuriye n'itsinda ribivuga ko ryiyise abahuje umutima ry'abari bagiye gufasha abakene muri Nyarutarama hazwi nko muri Banyahe muri gahunda ya Guma mu Rugo. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko batawe muri yombi bagiye mu kazi k'itangazamakuru nk'uko bari basanzwe bagakora.
Ni grupu y'abantu bari bagiye gufasha abanyamakuru bacu, bagenda nk'abanyamakuru gufata inkuru. Ese abantu bagiye gufasha gute? Bajye gufasha bande gute? Kuko ni ibintu bisanzwe.
Niba nkumva neza, abanyamakuru bafashwe bari mu kazi?
Bafashwe bari mu kazi nyine, bo bari gufata inkuru ya group y'abantu bagiye gufasha.
Bari bafite ibikoresho by'akazi ku buryo babibafatanye?
Yes, kuko ni umukameramani, kandi umukameramani ahora agenda na camera na microphone maybe muri bag yiwe, yarafite n'umunyamakuru.
Abagiye gufasha mwari musanzwe muziranye?
Je nago ndanyiziranye nabo, ariko urabona mfite team y'abantu batandukanye. Ukuntu bahano bagiye n'ukuntu bari bavuganye nabo, uko ariko kose dufite editorial inkuru ku imeza yo tukayishyiramo cyangwa twe, ariko uko ariko kose byari ibintu bisanzwe kandi byiza. Ni amakuru dufite uko twabahamagaye nyuma yangaho na communication bakoze, bari bamaze gukora mu telefoni yabo, nago twavuganye, twagiye kuri polisi, kuri Metropolitan ya Remera.
Yego.
Nje na mugenzi wanjye turagenda turabaza, baratubwira ngo baracyari mu iperereza, tuzabamenyesha uko bimeze ngo mwitahire, nta kintu twamenye. So ntabwo tuzi impamvu bafashwe.
Ku rwego rwanyu se nka Afrimax, igihe baramuka bajyanwe mu nkiko, mufite ububasha bwo kubakurikirana mukabashakira abanyamategeko?
Ni ibintu bisanzwe twakurikirana tukamenya. Icya mbere na mbere tugomba kumenya ese impamvu ni iyihe.
Yego.
Iya, nitumara kumenya impamvu bafashwe, prosesi zakurikira twazikurikiza. Ariko icya mbere na mbere ni uko polisi batubwiye ngo ntabwo tukababwira impamvu twabafashe, mutegereze turebe, tuzabamenyeshe kuko turacyari mu iperereza. So ntabwo tuzi impamvu nyamukuru yatumye mbafatwa, ntabwo turayimenya twebwe n'ubuyobozi bwa Afrimax TV.
Ndavuga ko hari ibindi biganiro ngo bakoze hariya Nyarutarama, abaturage baganya ko bashonje. Birashoboka ko ibyo biganiro ariyo yabaye isoko yo kubona ko hari abantu bashonje bakajya gufashwa, noneho bajya gukora inkuru ikurikira ya yindi bavuga ngo ni follow up bakaba bafatiwemo?
Ntabwo ndishyo ko ari ibyo ngibyo, kuko iyi grupu ibaherekeje cyangwa bajya gufata inkuru, iyi grupu ijye gufata izo nkuru ukuntu bari basobanuye before. Nubwa mbere bamenyanye n'iyo group, nimba ari inkuru ya mbere abanyamakuru bacu bari bakoze ikaba ifite ikibazo, nabyo tugomba kuba twe twamenye before. Ariko nta kintu na kimwe uko ari kose twebwe nk'ubuyobozi ni ugutegereza, bakatubwira impamvu, bakatubwira iperereza ryabo uko bimeze. So nibo bari baje mu gikorwa cyo gufata inkuru y'abantu bagiye gufasha abandi bantu, ndakeka ko nta kibazo keretse nimba ari ukundi bimeze. Baraza kudusobanurira, twategereje.
Ndabashimye.
Okay, sasa muko
kuri kuri iyi ngingo kandi twanavuganye na Bwana Gonzague Muganwa uhagarariye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda RRG. Na makuru Bwana Muganwa yari yumvise ariko iki yatohoza ataramenya ukuri kwayo, maze abanza kutwibutsa ko muri ibi bihe bidasanzwe mu Rwanda abanyamakuru batari mu bakumiriwe gukora akazi kabo.
Ndi abanyamakuru muri ibi bihe baremewe gukora akazi. Leta yarabisobanuye n'iteka rya minisitiri w'intebe rishyiraho iguma mu rugo mu bantu b'ingenzi bagomba gukora, harimo n'abanyamakuru. Ntabwo turamenya neza abo ari bo, ariko Afrimax turayizi gukora mu Rwanda cyaba ari ikibazo nyine. Turaza gukurikirana n'inzego zabafashe, yaba RIB n'izindi, kugira ngo tumenye amakuru nyayo. Ariko cyaba ari ikibazo nyine, umunyamakuru ari mu kazi agafatwa.
Ubwo muzatangira gukurikirana ryari?
Ejo tuzabikurikirana, ejo tuzabikurikirana tubaze, kubera ko nabyo ntabwo wahita wemeza kuvuga ukuri utavuga ukuri muri ibyo.
Niba mbumva neza nanone, ni uko ihame umunyamakuru ari mu kazi mu bihe nk'ibi adashobora kubangamirwa cyangwa se anabangamiwe, hari uburyo byafatwa?
Icya mbere, abanyamakuru bemeye gukomeza akazi.
Yego.
Ariko ntabwo bemewe kwica amabwiriza ya leta agamije gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo.
Yego.
Ariko gukora akazi ko gukurikirana, kubera ko turabizi yuko ikijyanye n'imfashanyo ihabwa abatishoboye cyangwa bahungabanyije mu bukungu muri iki gihe, turabizi ko ari inkuru ikomeye cyane abanyamakuru bashobora gukurikirana, kandi itavugora umutewe n'imiterere. Murabyumva ko hari aho byavuze yuko abayobozi batabitamereje bari hakeya, ariko byaravuze. Hari n'inkuru ituma umunyamakuru abikurikirana, ariko biradusaba nabi tumenye amakuru neza yuko ubundi ukuri niba bari mu kazi cyangwa bari bagiye gutanga inkunga, kandi hatanze umurongo yuko harimo inkunga igomba kunyuzwa kugira ngo ntihungabanye gahunda za leta zijyanye no gukumira icyorezo.
Kuko amakuru njye nahawe n'umuyobozi wa Afrimax TV yambwiye ko bafatanywe n'ibikoresho birimo kamera,
bigaragara ko bari mu kazi.
Nicyo cyahita cyumvikana, niba mbyumva neza.
Yego, niba bari mu kazi mu buryo busanzwe, n'ubundi ntabwo fatanyije na RMC n'izindi nzego twaganira na RIB cyangwa n'ibindi n'abandi bakurikirana kugira ngo icyo kibazo gikemuke basubire mu kazi.
Nk'uko byateganijwe n'ubutegetsi, ubundi guma mu rugo yagombye kumara igihe cy'ukwezi kumwe. Ariko uganiriye n'abadafite amikoro ahagije kugeza ubu batangiye kugaburirwa n'ubutegetsi n'abandi bagira neza ndetse n'abakomeye, icyoba ni cyose bose amaso bayahanze ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane ngo barebe niba hari icyaba gitandukanye bagasubira mu gukora nk'uko bisanzwe. Ngo hari n'abari gukwirakwiza impuha ngo bishoboka ko byazaba mbere cyangwa nyuma, mbese byose ni uruvangitirane. Ariko Dr. Daniel Ngamije, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, agasaba kwirinda izo mpuha.
Abari kuvuga amatariki atandukanye nta shingiro bifite, ni ukuyobya Abanyarwanda, kuko icyemezo cyafashwe gifite aho gishingiye. Ikindi cyemezo nanone kizafatwa hakurikijwe uko icyorezo gihagaze mu Rwanda.
Abamikoro make bakavuga ko bizakomeza kubagora mu bihe byose.
Umuntu ari guhaha akabura umuntu umutwaza, bikaba ngombwa yuko ashaka umuntu umutwaza.
Ariko ibyo biri muri za ngendo zitari ngombwa.
Ni ingendo ukorera make ugasubira mu rugo kubahiriza amategeko ya leta. Udakoze ntabwo wari uri, ugomba gukora ugashaka ikintu cyo kurya.
Ko mugendagenda kandi ingendo nk'izi zitemewe.
Umva, ariko se urabona nkawe nk'umunyarwanda, nkatwe turi Abanyarwanda, urabona turaguma mu rugo biri bumere buti. Hari umuntu ufite abana batatu, hari umuntu ufite abana bane, hari umuntu ufite umugore, hari umuntu uri mu icumbi. Urabona ukwezi kurashize, urabona ari bwishyura iki? Abana bari burya iki? Kandi yaryaga ari uko yahagurutse akajya kubashakira icyo barya.
Kuzubahiriza birabagoye rero.
Kubyubahiriza biratugoye rwose. Umuntu aragenda ajya mu nzu aryame n'urubyaro n'umugore, amaherezo araba yayo.
Ku musozo w'iki kiganiro ntababwira ko twagombye kubana n'igipolisi cy'u Rwanda cyari bwongere kuduha amakuru agezweho y'uburyo ingamba za guverinoma ziri gushyirwa mu bikorwa, uko bigenda ko bigaragara ko baseta ibirenge ku maherezo igihe byamara igihe, kandi bigaragara ko batazubahiriza n'ibindi. Ariko ku nshuro nyinshi twahamagaraga umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera, ntiyatwitabye akaduha ubutumwa bugufi ko tuza kuvugana nyuma. Byarangiye rero bidakunze, ubwo nibyemera tuzakomezanya mu biganiro byacu bindi. Ni naho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo nari nabateguriye cyanone, nshimira abakigizemo uruhare bose, ntibagiwe n'abagikurikiye. Soje mbifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zacu, mwibuka gukaraba ibiganza aho muri mu nzu mwari na bagira ubusa. Naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira. kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.
Dukomere banyarwanda.